something called love is so dangerous sometimes. His love to list na vingi promise alisha nipea. This time to leave you here tomorrow kuna nae jua. Isha na mvish chakula imeiva nenda naipua. Sometime to leave, sometime you enye mnanjua. Kiamka usingi sifumbui macho mbaka none jua. Bado na mtam to leave pwelekea moshi upande wa jua. Si bado likuwa ujajua kwa nini sasa majibu yote nayo mimi. Jia dunia ikoni nyembamba ila shetani shaidanganya kwani pana. Kirudi nazani tumelewana siku na siku na kwa na machare. Na kuna siku na kwaipa mishale. Siuko mechoka baby mama pole. Na ulikotoka pole na safari. Shashusha pumzi nishushia bari. Ni siku tatu tangu ntoe mali. Mianze kujuta kuchangia banda. Uko na vikosi na huku na ambia. Uko na afro 3-2 na mipia. Uko na maivos umenchenchia. Nisito kitaka tu umenipatia. Au tuzo toko taki kunambia. Sasa niko soba benzi na achia. Sasa niko nyagi moyo umeumia. Na ni momba maji kipigo imetosha. Tusipendi chupu na tome zidisha. Inyaya ungefata ungefikia mafao. Wanaojita viula sungeachana nao. Wataku panuo ujuzu muni lao. Wakiku tatua tuka shinde kwao. Siludi mkatili mizaidi ya falao. Uliendo gaibuni kwa fata matra. Yame kuwashi umesha waka wa.
This love get lost too much.
Nipe kidogo kukijiludia. We ni flani modo kona pak pia. Nisau kidogo kwa ni sensia. Machozi ya shingo noni kamlia. Data ziki zima jotani vimbia. Na watozi zima ni wanangu pia. Watakupa kulo kwa kishangilia. Kishinda na njana kipigwa na kibishana basi huwezi kujua. Vubi samaki wamesha kufua. Imagine ndefu tubatize nani Yohane. Ya tuko netangu zamani. Na bado sechi kusali kwa imani. Yo ingine sobo ingine gelezan. Wana tuloga wengi wa mtani. Takupa soda ndoa kushike. Mwili mmoja ndoa mili mingi nokona nyangolo. Hizo za kitonga zot nikitol na dreams za Papa Ojong. King ni nani au King Jong Hu au King Kaka King nani mwenye kaum. Na usia mpenda ndo nimekuja na boom. Tafkia mshenga nataka niozeshe doom. Bado kula na mpasa godi. Awape maskini nguvu. Alinipa pumzi na mekupo yuzi. Wani we ni love oni kasi no veg. So kidon lakini niko na vyeo. So zamani mini kama usoni. Ukiwa na mali unanza vimba mdoni. Ukiwa kapuku mbuku ndichi unazo kota huku huku. Bilo bishi nisha choka mishe. Nazi ogopa ligi mama shali pea sana sema fa.
This love get rose too much. This love get rose
too much.
This love get lost too much. This love get rose too much. Ataka mani mami mumi mitazorewa.
So sili kupenda kweli maumesha chelewa.
Ataka mani mami mumi mitazorewa.
Zile heartbeats when love stop.